Blog Talk Radio.
Nongeye kubasuhuza mu kivandimwe. Iki ni cya kiganiro cyacu ubu umuntu mu bantu. Nitabitabwiza basuhuza uyu munsi tariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri 2022. Ikaze mwese mu kiganiro cyacu. Yataba ari wowe mana mba narapfuye. Reka wowe uri muri situation muri aka kanya ikubabaje ikuremereye ku mutima reka ngukomeze wowe ubabaye wowe ushonje ndetse wabuze n'icyo ugaburira abana bawe wowe uri muri prison kandi ushinjwa ibyaha utakoze ndetse rimwe na rimwe bitanabaho ariko bakabigushinja bakagushyira muri prison bakagufungira mu kuzimu ahantu abantu batagera ahantu hatava izuba ahantu utagira umuntu n'umwe kuvugisha ndagukomeje turabafite benshi mu gihugu cyacu bari muri situation imeze ityo wowe wasenyewe nta mpamvu ukaburara aho bwije kandi wari ufite inzu bakaza bakagusenyera ndagukomeje nawe wowe ubabajwe n'umuntu wawe wishwe akaba yarishwe anizwe akaba yarishwe amanitswe akaba yarishwe arashwe akaba yarishwe akubiswe kugeza ubwava mu mwuka akaba yarishwe agongeshejwe imodoka izimpfu zirahari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda izo zose mvuze abanyarwanda barazicwa bazira ubusa mwebwe mwese muri izo situation mvuze ndagira ngo mbakomeze mwihangane mbabwire ngo kugera kure ntabwo ariko gupfa hari n'abandi bari hanze y'u Rwanda nabo bakomerewe baremerewe ku mitima yabo kubera ikibazo cy'ubuhunzi reka nakire abashyitsi banjye nabo bari muri iyo situation maze kuvuga y'ubuhunzi baremerewe ku mitima yabo reka rero mbakire mfite ababyeyi babiri turi kumwe hari umwe witwa Beatrice Mukamanzi reka mbanze numve niba mikro imeze neza Beatrice Mukamanzi se waba unyumva niba unyumva ndagira ngo usuhuze abakunzi baraditeme
ndakumva
yego
muraho babyeyi bacu kandi bantu mu bantu ndabasuhuza cyane n'urukundo rwinshi ni ukuri Imana ikomeze kubahezagira kandi ikomeze
kubakoze cyane
amahoro
yego turaho mama Beatrice murakoze cyane ndabizi twigeze kuganira rimwe ubwo mukanya ndaguha kanya hanyuma ubwira abakunzi bacu icyakuzanye kuri radio nanone iteme reka nakire n'undi mubyeyi turi kumwe witwa Uwitonze Maria ese nawe yabanyumva
yego ndabumva
yego
muraho neza
yego
ndabumva muraho
yego mukomere cyane nakumvise urakomere cyane urakoze cyane nawe nzi ko atari ubwa mbere tubanye kuri radio iteme rero mbere ko twinjira mu kiganiro nyirizina reka mbanze mbashimire ko mwongeye kugaruka mwifuje ko twakongera kuganira muri aka kanya rero murabizi ko iki kiganiro cyitwa ubumuntu mu bantu buri gihe mbere ko twinjira mu kiganiro turabanza tukiragiza Imana none Maria nagira ngo ngusabe uturagize Imana hanyuma twinjire mu kiganiro
ego murakoze tubanze mbanze ndirimbeho gake ndabikunda
yego
Mana yakora ibyo mani y'abantu ikora ibikomeye na nyuma ya zeri irakora mana nziza mana yacu irakora ibyo mani y'abantu ikora ibikomeye na nyuma ya zeri irakora tabaye nana yarabuze urubyaro nyuma byarasa mweri na nyuma ya zeri irakora reka mbashimire cyane na Imana idakura
amen amen
reka rero dusenge Mana turagushimye turaguhimbaje ni ukuri uri Imana nyamana uri Imana itajya ihinduka Mana urakora bigakorwa n'ukuri data buja iyo ufunze nta ukingura iyo ukinze data wera nta ukingura n'ukuri nowe Mana itajya ihinduka n'ukura umuntu aho abantu babona ko atagomba kuhava n'ukuri rero ndagushimiye uko muje n'aba babyeyi n'ukuri data wera reka ngushimire n'ukuri genda byishimiye n'umutima wose n'ukuri byabaye bikomeye kugira ngo duhure namwe n'ukuri data wera warahabaye n'ukuri harashize iminsi bidakunda ko duhura ariko uyu munsi n'ukuri wawuvivuye n'ukuri mwami Imana ntacyabisubiza inyuma dore rero ndabashimiye n'ukuri data buja rero ndagusabye kugira ngo iki kiganiro kiyoborwe nawe n'ukuri gusa icyo twimiriye muri aka kanya twimiriye umwanzi satani n'imbaraga ze zose mu izina rya Yesu n'ukuri ndagusabye kugira ngo mwami Imana aba babyeyi aho bari kuri ubagende imbere Mana nyirijuru gahunda zose bategura zicemo kubw'ubuntu bwawe Mana nyirijuru kubw'imbaraga zawe uri hejuru y'ibintu byose n'ukuri nta kintu na kimwe data wera utabasha n'ukuri rero data wera aba babyeyi ndagusabye kugira ngo n'ukuri uba ari wowe wo kubakoresha kandi izi gahunda bateguye zicemo neza ni ukuri kandi natwe data wera ikiganiro waduteguriye ni ukuri gicemo neza nta kintu kicimiriye ni ukuri rero turagushimye turaguhimbaje nukuri data wera nta kintu na kimwe nagushinja nukuri hari benshi bababaye hari abadushumbije nukuri nkabo bo mu magereza mwami imana turagusabye kugira ngo naho uhagere nukuri hari abarwayi bari mu bitaro nukuri mwami nyirijuru natwe kuba tugihumeka nta kintu tuba twatanze uretse ubuntu bwawe tugirira urakoje rero mwami nyirijuru nukuri data wera nsenze nize mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo watubambiwe amen
amen Maria urakoze cyane nukuri kuturirimbira karirimbo keza cyane uti imana yacu na nyuma ya zeri irakora amen 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 kandi byananiye abantu iyo ntakinanira ubwo
ntakinanira
hamya bukome ntakinanira amen urakoze cyane urakoze cyane Maria ubwo rero reka dusubire kuri Beatrice tujye kwinjira mu kiganiro nyirizina Beatrice ubushize twarahuye uduha ubuhamya bukomeye cyane ndatekereza ko hari abantu batakwibuka taga twibukaga ibya Noheli nibwo twahuye mwa babyeyi mwe mushimira kuri Noheli abavandimwe bari bikize hamwe bahabana udukado utugift twa Noheli abavandimwe bari bashyize hamwe bahabana icyo gihe twahuye murimo mushimira abo bavandimwe bari bapfumbatuye igipfunsi bafasha abana Beatrice waduhaye ubuhamya bwari bugufi uvuga uti ndaremerewe umugabo yaranyirukanye ubu ndi ku muhanda nyuma y'icyo gihe nzi neza ko hari abo bavandimwe dukomeza gushima bapfumbatuye igipfunsi hari ababikoze bagira icyo baguha ese Beatrice ubu bimeze bite ubwo bufasha hari icyo bwakumariye situasiyo yawe ubu ngubu bimeze ite utarafata ijambo ndagira unibutse abadukurikiye ko aba babyeyi bari mu nkambi tutajya tuvuga amazina kubera umutekano wabo ndetse n'igihugu barimo ibyo ari byose murabyumva ko ni hanze y'u Rwanda ubwo nacyo tukigira ibanga kubera umutekano wabo Beatrice rero ijambo ni ryawe
murakoze kumpa ijambo nukuri nongeye gushima bashimira ko nongeye kutegura ko twongera kuba twashubira mu kiganiro twongera tukaganira nukuri Imana ibahezagire mukomeze mugire ubumuntu mu bantu nk'uko mwabuteguye twaratanze bakatwitangira bakaduhereza udukayi tw'abana bacu bakaduhereza mbega n'agasukari twaranyweye nayo kabuyi nukuri Imana ikomeje kubajya imbere kandi ikomeze kubakomeza koze nukuri Imana ikomeze kubaha umugisha ubufasha narakiriye nukuri narengeje kure sindiye kukubeshya imiti y'umwana nari na
irimo biracika
arasubira aragenda kuvoma arakora akarimo nukuri mwarimo mbuze
byari bicitse yeye komeza
nuko rero
warufuze
twarabashimiye nuko nko mu bantu mwarutse mvuze nti kuri Noheli na Bonani ibikorwa mwaraduhaye ubuyi bw'abana muraduha agasukari turanywa turishima hanyuma no mu bufasha mwampaye nari ndwaje umwana kuko nari narabivuze nibaza aho nzagura imiti ibyo Imana ni ukuri murangoboka murampereza ubufasha ndagenda ndagura iyo miti none uwo mwana yarorohewe Imana ikomeze kubagirira ubuntu ikomeze ibafashe ni ukuri twarashimye pe
Muranyumva.
Turakumva rwose komeza.
None rero kandi nkaba nongeye no gushima kubona kongeye kugaruka hano mu bwitange bwanyu, mukongera kuduhamagara tukongera kuza kuganira namwe. Ukuri Imana ikomeze ibafashe, ikomeze ibongerere umugisha. Ntabwo jye nabona uko nshima, ukuri Imana bari izabashimira. Jyewe gusa ndabivuga mbishimitse ko Imana yonyine yo mu ijuru ari yo izabashimira. Barakoze.
Amen. Amen, amen. Urakoze cyane Beatrice, nukuri ndanezerewe kumva uvuga uti nashoboye kugurira umwana imiti. Haleluya. Ubufasha nubwo buba atari bunini ariko burya
uko bwaba kubona nka bushima. Nta kintu kiba gitoya cyo mu rukundo. Urukundo ruruta byose.
Urukundo ruruta byose. Icyo ni ikintu gikomeye. Igito cyose kije kivuye mu rukundo, iryo ni ijambo rikomeye uvuze, uko cyaba kingana kose, ureba umutima wa gitanganya uko umeze.
Bari kinini ntabwo wagaya.
Yego,
igitoya ngo igito kiva ngo kwigize gute kuyiguye. Ni kinini kizaza turize.
Yego, ni kinini kizaza kubera Imana, kubera urwo rukundo, ni kinini kizaza. None Beatrice, situasiyo yawe ubu ngubu imeze ite? Wari waratubwiye ko umugabo yakwirukanye, uri hanze, ibintu bimeze nabi, ubu bimeze bite? Situasiyo yaba yari ubu byaba bimeze bite?
Ndacumbitse. Biracyari kujya mba ku mubanyi kuko nta bushobozi mfite bwo kuba nakwiyubakira. Naragiye ku mugenzi arancumbikira.
None umugabo wawe se wari hehe?
Ari aho nyine yibereye ukwe kwa wenyine.
Wese afite inzu?
Ko ari umuntu uraho se nyine w'umushinzi wataye umutwe, yarara hanze, yarara mu nzu. Ibyo ni we kumenya, jye menya ibyanjye ubu, kandi nta n'icyo nkimutekerezaho.
Byaranaheze.
Byararangiye se ko nshaje, ushe icyo mba nkwirukaho ni ibiki? Byararangiye ntawe sikiri.
Ariko ubwo uko ushaje mama Beatrice, ni nabwo mwagombye kwiyunga mukifatanya muri izo zabukuru zanyu, akaba ari bwo mufashanya mu bibazo byose mwa murimo mugafatanya.
Mama.
Yego.
N'umuntu atazana. Nagusanga mu
iri gucika cyane
barabara ngo birusha umuntu mushobora kwiyunga. Umuntu muzahura akakubwira ati mwaramutse, ibyo nakoze nasanze ari bibi, none ndagusaba ngo tube twasubirana. Noneho ariko jyewe no mu barabara na hehe arakubita, ubwo ahantu mba ni iruhande rw'ubutegetsi. Uranyumva?
Ndakumva.
Mbi ruhande rw'ubutegetsi kuko ntabwo nakwegera n'ahari.
Ni ibintu bikomeye. Ese ko mu Kinyarwanda uko tubizi, umuntu iyo ibintu byamunaniraga nk'uko yashakaga abantu bo mu muryango cyangwa se abantu b'inshuti bakagerageza kubaba hagati bakabunga, ibyo mwaba mwarabigerageje mwebwe?
Twarabikoze se, ahubwo hari umuntu aba ashaka ko anamugerera he? Mu buhungiro wumva wahamagara nde? N'ukubonye abavuga ati niko babaye, n'ukubonye n'uko ameze. None se ubwo wabubwira se umuryango? Nta familia n'iyi mfite usibye, abandi barahe. mu Rwanda gusa nakubwira ngo familia n'utwana nabyaye Imana yampaye so abana
aba utwana n'utwuwo mugabo
nabi wo twari twarabyara nyine.
Okay. Ikindi cya nyuma nakubwira hari igihe uranyumva neza hari igihe hagati y'abashakanye nabo bagira ibibazo byo kuba basabana imbabazi yenda ukaba waramuhemukiye ukaba hari icyo wamukoreye ukaba utarigeze umusaba imbabazi cyangwa nawe akaba akeneye cya kintu cyo kumva ati nkeneye ko ansaba imbabazi. Ese wowe nk'umumama urya ko akenshi tunagerageza kwicisha bugufi kurusha hari abagabo baba bumva ati nsabye imbabazi hari naba ngiye hasi, ariko ababyeyi b'abagore burya hari ukuntu tugerageza kumanuka, hari ukuntu wagerageza wowe ukagenda ukamwegera uciye bugufi ukwemera ukaba wanasaba imbabazi z'ibyaha utakoze, ariko byibura mugasubirana mukarerera abana hamwe ukabigerageza byakunanira ubwo bikarorera nta kundi.
Mama ukuri abana afite ni bakuru nta n'ukiri mu nzu yanjye kandi ahandi ni mu buhungiro, iyo numva ndiho ndira nta na kamwe nanafite abandi no mu buhungiro nteshwa gutya kandi nta mahoro ahari nanjye ubwanjye nciye no mu ibara ushaba imbabazi kibura n'umuntu avuga ati turahuye mwiriwe, ariko noneho ndi hagati y'ubutegetsi niho negamye nibwo buncungira umutekano gake gake, noneho ubwo nakubwira ngo gute nkubitiyeho ubwo ni nko kuntoneka nkubitiyeho no kuvuga ngo nta n'agafamili yanjye ifite numva byose birangiye.
Wavuze ngo abana bawe bari mu Rwanda?
Abana bari hano harimo abari hano na barake bamwe n'abagore abandi n'abagabo nta kikimbona ni igiti cyanjye genyine. Yego biramvuna nko kubona nkera kera bakabura naho bashanga babashura, ariko jyewe kongera kuvuga ngo nciye imbere ye bugufi ibirorere mfite mu intimba ndende. Ngo akabuze basiza ngo ntikaboneka basasara mama ubure demokwiwe ntako abatakoze.
Ngo akabuze basiza ntakabona basakara
ntikaboneka mu isakara.
Ntikaboneka mu isakara
ni ukuri se.
Nabyaye
nabihaye nuko niduhura uzanyura akangeraho akansuhuza ni gute gusa ni imibereho ya hano mu buhungiro mibi ikomereye nabi, hari abo bana nabo baba bahangaye hari nanjye mba mpangaye ntawe ubarusha undi bavuga ati mama reka nkugirire, icyo ni cyo kibazo kiremereye kiba gihari.
Ndabyumva mama Beatrice ntabwo byoroshye, ariko ndagira ngo ngukomeze nongere nsabe
yoroshye mu nda ni kure mama ngo uwavuga inzuki ntiyarya ubuki rwaza.
Ati akabuze basiza ntikaboneka mu isakara nabyumvise. Hanjye rwose mu bumuntu tuba twifuza ko abashakanye bagumana, tuba twifuza ko ababyeyi bagirana relation nziza n'abana n'ababyeyi hagati yabo, ariko iyo bidashobotse
iyo bidashobotse urareka
iyo bidashobotse urareka nta kundi aho kugira ngo mwicane kuko n'abantu bashakanye baricana turabyumva ibintu bibabaje biteye n'ubwoba n'agahinda eh
ewe hano n'imihini barabitana hari abantu haba mama babiri abagabo bishi ubwo buryo
barapfa
barabahamba barapfuye barabahamba
nakumira
uretse ko n'abana babo bahise babohereza baraho ngaho iwanyu
yo aho kugira ngo bigende bityo rero ibyo uvuga nibyo mwatandukana aho kugira ngo bigere aho umwe yica undi mwatandukana rwose ndabyemera uti akabuze basiza ntikaboneka mu isakara ubwo rero mama Beatrice ndagira ngo ngukomeze ariko nkomeze ngutabarize bavandimwe badukurikiye bavandimwe mufite ubumuntu mwabyumvise ibyo uyu mubyeyi aravuga ati ndazerera ndacumbitse ese azacumbika kugeza ryari reka tugerageze dukore igishoboka cyose nyaboneka tumushakire akazuke yashobora kwibanamo n'abana be uko abivuze bakabona aho bamusanga ndabasabye ngo uwakwifuza kugera kuri uyu mubyeyi yancaho namuhuza nawe wifuza kuba yagira icyo amwoherereza ku giti cye nimumpamagare nimero yanjye reka nongere nyitange 2226 5 8 9 0 niba wumva ubuhamya bw'uyu mubyeyi Beatrice bugukoze ku mutima ukomeza kwandara kuzerera kandi akuze nyaboneka hamagara iyi nimero ugira icyo wamufasha kandi ndabashimira mwebwe mwagize icyo mumufasha na mbere akaba avuga ati byibura nashoboye no kugura imiti y'umwana umwana arakira wowe wabikoze ongera ubikore utarabikoze nyaboneka pfumba turi igipfunsi ugira icyo umufasha murakoze cyane Beatrice reka ngusezerere ubwo dukomeze ikiganiro cyacu kumwe n'undi mubyeyi Maria mbere ko dukomeza ahari nasaba murakoze cyane bakadushyiriraho akaririmbo hanyuma tugakomeza koze cyane ndabashimiye reka dukomeze ikiganiro cyacu turi kumwe n'undi mubyeyi mwamwumvise wadusengeye isengesho ryiza cyane wanaturirimbiye indirimbo nziza cyane mana yacu na nyuma ya zeru irakora amen uwitonze Maria
ndabumva
yego karibu ntabwo ari ubwa mbere uje kuri radio iteme nawe twongeye kukwakira nizere kuri kunyumva neza
murakoze ni ubwa mbere ndabasuhuza mama Davida n'abo muri kumwe bose ndabasuhuza
ni ubwa
mbere ni ubwa mbere njangaha njyaha nageze mu kwa 12 mu kwezi kw'icyenda muri uyu mwaka nyine ubundi jyewe nabaga mu mujyi ubwo umujyi rero ukuntu nawuvuyemo ntabwo nawuvuyemo neza nahureyo n'ibibazo byabaye uko umuntu yadukuye mu nkambi atwizeza akazi njyewe n'umufasha arahari ubwo nanjye ndemera ndazamuka nyine tujya gukora noneho ubwo ngubwo nyine umufasha akajya ambwira ati ni ugukora nk'uwikorera nyine uwo muntu yavugaga yuko ngo ahembe umuntu nyine bivanye n'uko ibikorwa biri kugenda yari yaraduhaye iduka ubwo turakora umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu wa karindwi wa munani wa cyenda wa cumi ndavuga ni ndananiwe niyahamba hari ikintu yabasha kudufasha wagenda ukamubwira akadufasha wenda akangaje abandi nabo bakinjira imyaka icumi numvaga ihagije kuba umuntu yaguha nawe icyo wabasha kuba wakwikorera uwo mugabo kumugeraho aravuga ngo reka ngo kuva mwagera muri aka kazi kanjye ngo mwarabyaye abana barariye ngo namwe mwarariye ndavuga none se ko n'umuntu atunga umukozi mu rugo arya kandi akamuhemba ibyo ntago ari byo ariko biri uwo mugabo ni umugabo ngo ni umushoramari ukuntu byabaye ibintu birebire gusa genda avuga ntago waburana n'umunyamafaranga nta mafaranga ufite mu rugo nta faranga ryahabaga iyo umuntu akoze averisita buri kwezi mbega umuntu abarwana na verisoma no kurya ukarya utuntu tudafashije uvuga ati iduka y'abandi ridashira ukinjira no mu madeni y'abandi bantu kugira ngo ubashe kubona amafaranga yabo uwo mugabo byabaye birebire ndavuga rero ntabwo twajya kumurega muri leta ahubwo wasanga ariko twahuriye n'ibibazo ufite amafaranga iyo udafite amafaranga nta jambo uba ufite umugabo ndavuga nti reka dusubire kuri ashiteri njye gusabira abana ndebe yuko ashiteri byibuze yamfasha ikajyana abana hehe muri mu nkambi umugabo ngeze muri ashiteri baramubaza ati se ninde turamuvuga araza ko ari umunyamafaranga yaratubwiye ngo ahubwo yo nabaha nzajya nyatanga muzajye kurega aho mushaka nzajya nyambagura ndavuga ni byiza rero reka tumureke n'abo muri ashiteri baravuga ati none se tubandikire mujye mu bashinzwe iby'abakozi n'iki ndavuga ni oya ntabwo wajya wirirwa wiruka n'amafaranga yo gutega imodoka ntayo ugira najyanye abana kweri mu ntuza tukimara no kurekurana nawe nahise mvuga ni reka tumuhe ibyo byose kurikira ubundi buzima dutangire kuri zeru ubwo njyewe nahagiye ahantu kwakora nari mfite umwana umwe nahavuye mfite abana batanu ubwo ndavuga ni reka abana bose narabafashe mbajyana kuri ashiteri turaharyama ni ashiteri iramanura inzara mu nkambi kungeza mu nkambi nabwo ariko tukimara kurekurana nawe nahavuze ni reka turindire turebe ko hari icyo yazibwiriza ubwo hari umugiraneza wadukodeshereje inzu y'icyumba kimwe na saro nahabaye amezi abiri iyo nzu mu kuyivamo kwabaye nawo kubura uko umuntu yakwishyura ubwo ngubwo rero tubona wati nta kintu yibwiriza ndavugane rero reka ibingibi tubivemo ndabona abana batangiye kuburara umufasha nawe agezweho ahura n'indwara ngo ni ibintu birankomeranye nta famiye aho hasi ntaki mama naricara akankarira nubwo mbere byari bimbayeho noneho rero nza kugira n'ikibazo nagiye gusabira abana two kurya inzu y'abandi nsanga bayitwitse gusa imana nashimye nuko nta mwana wahiriyemo baratubwira ngo ni ukubaka inzu y'abandi nta kintu dufite ntaki twitabaza ubutegetsi nta kundi byari kugenda ukuntu navuye nta kintu nta safuriya nta gikombe ntaki ashiteri niyo yatumanukanye iraza dushyira aha baduha icyumba kimwe nacyo naje kukivamo nta ruhumekero ntaki nabana twese ariho nteka nta dushi ariyo koga ntaki mugira neza araza aravuga ati bitinzu reka mbatize nanye ngira ngo nyine no kugira neza bisanzwe naho iyo nzu ubwo nsanga ankuye naho byari naho narindi ubwo ni ukuvuga ngo hari igihe kigera bagakora ibarura ubwo none ibarura iyo rigeze inzu nyisohoka mujye singiraho nibaruza asohoka nkajya hanze akibaruza mu nzu yiwe kubera we kwa amaze igihe ukundi kuntu ashakisha ubuzima nuko inzu nyibamo gusa ikibanza cyo twari twakibonye ariko kubaka ibiti iki nta amafaranga no kurya abana ni ikibazo kuryama ni ikibazo n'utwo guteka nta sahani urumva jye naje nyine ari amaboko ni ibintu birebire birebire ubwo mfite umwana ufite ikibazo yakoze agisida imiti kuko bamuhaga imiti mu mujyi nari mfite porosenso njyana bakamuha imiti agomba kuba imiti ya buri munsi mu nkambi siko biri nta miti abona ku ishuri ni nkaho atiga kubera ikibazo cy'uburwayi nyine memori ngo ntabwo imeze neza ubwo agira ikibazo cyo gushungunuka amazi mu mazuru w'abavuga ngo biba bishungunuka bishyushye bimutwika ni umwana uryama nimba umukanguye kanguka ngo amenye ko umukanguye ahita arwana asohoka nimba umubwiye ati byuka wihagarike wenda nka nijoro we abyuka ajya guhiga amasahani mbega biba kumufata kugira ngo akanguke simbizi bimara umwanya munini nk'isaha rwose urwana nawe umubwira giriki giriki ubwo rero ni utubazo umuntu aba abana natwo ahangaha rero naho ni umuntu wahandangiye hari ku mwaka kuri uyu mwaka nyine uheze bavuga ati hari ahantu bari guha abantu bonane nanjye ndaza mbona bampaye bonane rwose navugaga ni ubusegi bari bumpe baranzi ni uko ukuntu nahaje mbona barampaye abana barariye rweri baranyweye igikoma barishimye ubu ngubu nyine ubuzima bagenda babumenyera buke buke ariko ikintu gihangayitse ni inzu n'iyo nzu nayo ncumbitsemo imvura iguye ni ukudaha amazi mu nzu njya kumena kuko nyirayo aba atayibamo cyane ayiza amaje kwibaruza ntabwo ajya aza kuyikora nanjye nta bushobozi mfite wo kuvuga ngo nasakara abana ubwo ni ukubyuka ni birebire cyane ni birebire ntabwo nabivuga ngo mbirangize simbizi nimba muri kumva
ndakumva cyane nizere ko nawe unyumva none uwo muntu w'umushoramari waje kubakuraho mu nkambi ati nimuze njye kubaha akazi iryo duka yabahaye yararibahaye mumukorera cyangwa mwarikoreraga ntabwo nabyumvise neza
iryo duka twaramukoreraga bwa mbere ubundi bakoraga yabari nk'abagabo batatu bakoraga mu iduka rimwe noneho ndavuga ni gukorana n'abandi bantu simbona agasukari simbona iki ni byiza reka nisubirire mu nkambi bikiri byiza umufasha arambwira ati hoya ati numvise ko iyo umaze imyaka itanu ukora aba yamaze kukwizera nawe agufungurira kugira ngo ujye ufata ako gasukari utirirwa ujya kugasaba ariko ukagafata muri bya bintu ukajya wandika kugira ngo buri kwezi bajye babara ibintu wasohoye mu iduka n'ubwo buzima bwari buriho
none se mumukorera ntabwo yabahembaga
oya we yavugaga ko iyo birangiye agufungurira iduka nawe akaguhemba ariko twaje gusanga ntago ariko bigenda ahubwo kereka nk'abantu baba ari bene wabo nibafungurira ko we cyane cyane akunda gutumaho abakozi mu gihugu
imyaka itanu umukorera ubusa
icumi mama icumi ntago ari itanu
ibintu biteye ubwoba ayayayaya okay so none muvuyeyo muragarutse nabyumvise wagize naho uvuga uti umugabo yararwaye ese yaje gukira
afite ikibazo cyo mu gatuza ubungubu ndabona ahantu turi imvura yatangiye kugwa hari abagira neza bamwe bagenda bambwira ngo ino tuguhe ishyamba uhinge nta mbuto yo gutera ngwino se turaguha ikigori cyo gutera ni uko kuntu ndi gutangira ariko ni ukuvuga ngo mu rugo nta sahani nimba mfite indobo umufuniko w'indobo n'imboni ibyo guteka ndawushyira aho ibiryo ngaburira abana nuko mbayeho kugira ngo abana bamenyere ni ibintu bigoye.
None se mubona uwo muntu ntacyo abamarira kuki mwarindiriye iyo myaka yose icumi? Cumi ni myinshi
cyane. Kereka iyo utangiye kuvuga ubona byatinze uvuga ati gendemo ndasezera nibwo nyine ureba umutima we. Naho ndi ugikora nyine ni bya bindi abaza gusekera ukavuga ati hari icyo bizatanga. Ubwo nabwo nari narambiwe ngo umufasha ngende arambiwe uyu muntu uko atibwiriza agenda umubwire imyaka icumi irahagije. Nuko nyine amugezeho aravuga ngo abana barariye ngo twaranyweye nuko nyine niko byangendekeye byambereye nko kuvuka bushyashya hari.
Ariko mana ibyo bintu bimeze bityo umuntu ntagire naho yaregera undi koko ubwo bugome bugapfa kugenda gutyo gusa atarezwe ngo ahanwe ahanirwe ibyo yakoze n'agahinda. Ariko ubu bugome
abanyarwanda bafite no yaduhaye uburenganzira ngo tuzaregaho dushaka.
Nakumiro none hari n'ikindi wavuze uti twageze mu nkambi noneho ngo muza kugenda ugiye gusaba ibiryo by'abana
ntarahava rwose. Na abana nta kintu rwose na none hano ko kuva banshyiraho ngaho ni ukuvuga ngo n'icyangombwa ntibarakimpindurira ubu nta cyangombwa nta gushoka mu nkambi abana nta kintu bari kurya kuko ntibaratangira kuduha. Ikintu gihangayikishije cyane na cyane ni inzu nari nabonye ikibanza kirahari ariko ibiti mama biragoye bubakisha imiti ibiti n'imigano ubundi umuntu akagurisha shi agasakara. Imigozi yaha bagura musegeteri niyo migozi bubakisha bakayicagagura.
None se ko wumva niyo wari ufite mbere bayitwitse ese ni bande batwika amazu mu nkambi? Nkunda kumva ngo inzu yahiye kana kayijije inzu.
Iyo yahiriye mu mujyi aho twari tumaze kuvaruka n'uwo mugabo ndavuga ni reka turindire nk'ukwezi hari icyo yazibwira umuntu aba kubera ko twanabaga mu nzu yiwe noneho ndavuga ni umuntu ntagadusha nimba umuntu tumusezeye kandi ukabona bitameze neza reka muve iruhande kugira ngo ndebe uko byazagenda umugira neza abadukodeshereje inzu ubwo ngubwo amezi abiri nawo ntiyaheze niho ibintu byahiriye. Iyo ibintu bitaza gushya ntago nari kugera mu nkambi ntafite isahani ntafite ikiyiko wenda nari kugira dukeya nari mfite ubu abana abandi batangiye amashuri ariko njyewe ni ikibazo amaniforume nabuze mama amakayi nabuze ntano nta muntu ufasha uwundi. Ubwo rero mba ndi kuvuga se umwaka urarangiye undi urinjiye abana baricaye barareba abandi bana bari kujya ku ishuri none se nta gikapu bafite nta mwenda bafite isabune nayo ni ikibazo noneho.
Ndakumva mubyeyi ntabwo byoroshye ni ukuri reka nawe ngo ukomeze cyane. None Maria ikihutirwa wumva wasaba abavandimwe hanze aha bafite uwo muntu niki kihutirwa wumva wasaba? Ese ni ugushaka ibyo biti ukaba mwashinga ako kazi mu nkambi nicyo wumva cyakwihutirwa?
Ikintu nabasaba ko bakamfasha inzu uburyo iyo umuntu adafite inzu ntaba ari n'abana ni ukuvuga ngo ngira igihe nkasohoka n'abana barabizi ko inzu atari iyacyo babonye wa mama baravuga ngo ni ugusohoka nta safuriya mfite yo gutekamo nta kintu mbega na kimwe mfite.
Urakoze cyane Maria ibibazo ni byinshi abavandimwe bacu bari guhura n'ubuzima bukakaye mwabyiyumviye. Mubyeyi afite abana batanu afite n'ufite ikibazo afite n'umwana ufite ikibazo. Ese Maria uwo mwana byibura aravurwa hari ubuvuzi na bukeya uwo mwana abona?
angaha nta buvuzi buhari kuri uwo mwana ndamujyana bakandika imiti nta mafaranga n'ubundi ndagenda za mafaranga zicarana n'ubundi nkongera nkamusubizayo bikaba uko nguko utunini bampaye tudafashije kutumwa nabyo mba mbona uburyo umuti unyweye uhita ubona ati uyu muti hari ikintu ugabanije niho urwaye malariya ukabinywa nka mu gitondo bigera nka saa sita uvuga ati ndi kumva hari ka mitende ariko wapi ku ishuri umwana arasinzira ntago yiga n'abarimu mbega ubwo baramuretse uko nyine kubera kubura imiti
urakoze cyane Mariya kuri ubu buhamya bukomeye uduhaye ntabwo byoroshye ariko ndakomeza kubakomeza bavandimwe ibibazo ubuzima muri guhura nabwo ibi byose n'ubuhunzi ndagira ngo iyi leta y'u Rwanda nayo ijye yumva ubuzima abanyarwanda babayemo hanze aha ubuzima aba bavandimwe babayemo bukakaye bukomeye bararira impande zose nyamara ubu butegetsi bwaje butubwira buti ubuhunzi mu busezere tuje kubuca myaka 30 hafi 27 irashize ababyeyi baracyarira bingana bitya HCR irabatererana nta kibafasha ariko se igihugu cyawe cyaba cyaragutereranye harya abo bandi akaba aribo bakwitaho n'abawe batakwitayeho iki ni ikibazo gikomeye cyane none babyeyi turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu ubwo reka mbahe umunota umwe ufite icyo yakongeraho acyongereho hanyuma mbasezerere turangize ikiganiro cyacu reka duhere kuri Beatrice niba akiri hafi aha atwumva niba hari icyo yifuza kongeraho mbere ko turangiza ikiganiro ubwo ijambo nirye Beatrice uracyatwumva Beatrice
yo nakongeraho nta kindi nakongeraho kiremereye gusa nko kubona nk'umuntu uko atakamba nk'uko natakambye nkabona ubufasha umwana wanjye akaba yarakize ndashima kandi ntakamba mvuga ni ukuvuga nti mukomeze kugira Imana rurema ikomeze ta mu mugongo natwe mukomeze kudufata mu mugongo azaba murakoze Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubongerera imbaraga murakoze
urakoze cyane Beatrice rongera nanjye ngo ukomeze cyane ukomere reka mbisubiremo ngo kugera kure siko gupfa Imana yacu iradukunda kandi mujye mumenya ko ntukihebe nugira ahandi wihebye ujye utekereza uti mfite umuntu cyangwa se abantu bankunda bamfite ku mutima nubwo ubwo bufasha butaboneka hari igihe abantu nabo baba bagowe bababaye badafite ibyo batanga ariko tubafite ku mutima murakoze cyane mama Beatrice Imana ikomeze kubaha umugisha Mariya nawe reka tuguhe umunota umwe niba hari icyo wakongeraho mbere ko dusezera nawe ugira icyo wongeraho ijambo ni ryawe Mariya
ego nanjye rwose murakoze kuba mwumvishije ibibazo byanjye ndashima Imana iduhuje ikomeze ibafashe kandi ikomeze ibarinde ubu ngubu njyewe ni ukuvuga ngo nshima bukeye naho ubundi ibindi byo y'abana mama y'abana mbonye babonye icyo kurya njye ndashima kandi nkasabira n'abandi hari n'abandi bameze nkanjye nabo kugira ngo Imana ibabe hafi ubu ngubu kuri njyewe ubu ngubu iyo nk'iyo mbonye abandi bo nasanze mu nkambi bo barafata ariko kubera ko jye ntarakirwa nta kintu mbasha gufata kereka nk'umugiraneza wenda tuba twegeranye ubizi nkabona nzaniye nk'ikiro cy'umuceri inteke y'abana nkabona uzanye udufu ubu ngubu uyu munsi nari natetse hari ibishyimbo bita nk'inkori umugiraneza nawe wari wazima yarambwira ati akavura kari kugwa watera ariko se nzajya gutera kandi abana nta kintu bariye ubwo rero uyu munsi mbura icyo nshyira ku ziko ndavuga nireka ejo Imana izabikemura uko bizashoboka, reka nzishyire ku ziko. Nuko nk'uko umuntu nyine bigenda bigenda, gusa ndashima Imana kuba ngihumeka.
Amen.
Na ubundi wankoresheje we, naramubabariye imbere y'Imana, nawe nasanze ntacyo afite kuko yaza kugira icyo afite aba yarampembye. Iyo umuntu adafite umutima nta kintu na kimwe aba afite.
Iyo umuntu adafite umutima, iyo umuntu adafite ubumuntu, iyo udafite ubumuntu ntacyo ufite habe na kimwe.
Nta kintu kwera umuntu afite ubukene, nta kintu na ubukene ku mutima, nta kintu na kimwe abatunze.
Nibyo n'ukuri. Ni agahinda kuko Maria urakoze cyane, reka mbashimire cyane cyane kuba mwaje mukaba mutanze ubu buhamya. Ntabwo biba byoroshye burya kugira ngo umubyeyi afate umwanya avuga ati jyewe agahinda inzira y'umusaraba ndi gucamo, reka mbibwire n'abandi babyumve. Ntabwo biba byoroshye ndabizi, cyane cyane iyo bije ku Banyarwanda. N'abantu turi abantu dushaka guheza ibintu imbere cyangwa hatagira umenya ko mfite ibibazo, ariko kubona muba mwaje muti reka tubwire bagenzi bacu ibibazo turi gucamo, dukomeze n'abandi bameze nkatwe bari guca muri ibi bibazo, ibyo ni ukugira ubumuntu. Ndabashimiye babyeyi kandi nsaba Imana ngo ikomeze ibabe hafi. Murakoze cyane, reka nshimire n'uwo muvandimwe ubafasha, tugashobora mugashobora kuza kuri radio amajwi yanyu akumvikana. Rero banyarwanda,
ego murakoze, ndabashimiye. Ndigusaba nabo bose bari kunyumva mumfashe rwose, mundwaneho, mumfashe kabisa. Nk'ubu imvura iragwa, nta hantu ho kuryama, naki ikintu cya mbere nihutiye ni ibyo kurya, ahantu ho kuryamika abana, inzu nge ni aho narara nicaye, ariko abana baryamye mbona aho mbahengeka, nakumva umutima utuje.
Barakumva, urakoze cyane. Banyarwanda kazi, excuse me, murabyumva, ntabwo nakwirirwa mbisubiramo. Ubuhamya bw'aba babyeyi burakora ku mitima yacu, burakora ku mutima cyangwa se ku mitima y'abantu bafite ubumuntu. Ndabasabye ngo ababumva mukaba mwumva mwagira icyo mubafasha, ugafumba turi igipfunsi cyawe ikirimo cyose ugafashisha aba babyeyi. Uyu mubyeyi Maria muramwumvise, ibibazo ni byinshi, abana baramurarana ubusa, afite umwana urwaye, araba ahantu hava inzu, ako kazi arimo karava, imvura iragwa akagomba kujya kudaha amazi. Mwumvise Beatrice nawe aracumbitse, ese aracumbitse kugeza ryari? Barabatabaza, baragutabaza wowe ufite ubumuntu, icyo watanga cyose kizamufasha. Urifuza gufasha Beatrice, mpamagara. Urifuza gufasha Maria, mpamagara. 2 2 6 2 5 8 9 0. Rero ndabashimiye mwebwe mwadukurikiye, ndashimiye abari ku buhanga bw'ibyuma, ngaho Imana ibashoboze gufasha aba babyeyi. Imana ibabe imbere n'inyuma. Aho bwije, umugoroba mwiza, abakiri ku manywa, umunsi mwiza. Mwari kumwe na Tabita Wiza.